goddess. Hey, yo, T, that come hold me waist. Boy, better handle this bad girl craze.
Mara kapinda kuso hini ugonjo kankiwa. Sometime you dhani hata nililaniwa. Vitu mina speed tough maniwa. Na hina inailit manikiwa. Nasikiza wakibonga batago langazi. Imchezo ni rahisi kama ABC. Ama 1, 2, 3. Ama Jordan me. Ama you and me. Mbaka kileleni. Umenipa kinda kosaje kuingia kwako. Umeribaya watch la kosaje time yako. When you can tell da kosaje vibe yako. Na vile nimekunyoa basi mindo baba yako. Na ipiga ni kaime ni kosea. Unaifinya hangangana kutosea. Nika piega hamuna ipima. Pima, pima, hangangana kutosea.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
And this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine fine. If you ask me every time it's kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put a ting in my face with me the ding dong. Ayo T, that come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy better handle this bad girl craze. You know you can't come before me finish me race. Better know that. Let her give me more. Come give me more. Give me more, give me more, and come let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more. Ah. Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo, chapa kipo, po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo, po, chapa kipo. Chapa kipo, po, chapa kipo, chapa kipo. Wewe ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Kamuliko pesuga basi mindo ni tedari. Vice versa basi wendo nite mami. Uliza my ex wangu wanajua ni long story. Nika bigi haka tosange kwa poli.
Give me that, give me that, give me that. Thing too sweet, take that, give me that. When you get you, I want more of that.
Wait, how do you say do me in your language?
Unesha wapi baby ulitaka kam iri. Nago hard and I say my calm easy. Nimidumu zazati nitafika li. Nizo eze gali kamina bigia dizi.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Naibiga ni kaime ni kosea. Unaifinya hangangana kutosea.
Nakupa kituro inapenda. Wamekufa kipa na defender. Sipotia goli umetaka. This thing too good make a boss say.